Nsonyi wa mungu yekalu zigulwewo
Tugumide kundagano
Nisodene wagamba Okudamba okusanya ensi tolikigeza
Tugumide kundagano
Nyumuka mambi kujukiza na wegerereza Siku mpaka sifana nyatu omuntu atyobola Nisodene wabiyo gerera paona Kutumio butata moso kuzikiriza ansi yatu Nga uwajizikiriza na amazi kumulembe kwa Noa
Tugumide kundagano
Kabazivuga ngarivansi kusodoma negomola
Tugumite kundagane
Kusi tukore ndagane netuzime nyoba nawe wojikoze wowe Akalindi kakubye kodi Akabate kateme na akakule Uweri mwatemeza kukuwabili sewe ntugu wagamba Tialiko njiza ni yetonda Naliko kona tatali kuliru akulabe Setu bide mubi uove Nusonyi wa mungu ye karuzi gulwewo Tugumide kundagano Okudamu okusanye sito likigeza
Tugumide kundagane
Somuni Muzungu chaita second of a chance
Tugumide kundagano
Asamu kubusumu Teristani gwaligenda kudamu kubianza
Tugumide kundagane
Sonyi wa mungu ye karuzi kulwewo
Tugumide kundagano
Tugumide wagamba Okudamu okusanye sito likigeza
Tugumide kundagane
Somuni Muzungu chaita second of a chance
Tugumide kundagano
Wazamu kubusumu Teristani gwaligenda kudamu kubianza
Tugumide kundagane
Masu kujemera mukama Chibibu wawa chuse nangerizo mungu Noma nyawe ndagano je wakola Ese wanyagira gwira Nabali batakiriza bawa nisemi Kono vona jiri mubanga Virus ngegenze vairo Tebe nkomerero nga yekubye ne kodi Kisusa n'abalamuzi okulaba ne wadde ofuuke musingo Munsi buli omu ayogera byasanze Ne bakakensa ne lubeetakuza Babulidde eddagala n'ekikolo Abazungu lulinga oluwuuta kasamuli Olaba embwerengera waki wempe n'etaama Oweddiba kisaana n'okola ddaame Amaanyi n'obusungu bwa Mukama Eri endagaano gye yakola yetutaasa Nsonyi wa mungu yekalu zigulwewo
Tugumide kundagano
Nsonyi wagamba okudamu okusanya ensi tolikigeza
Tugumide kundagano
Somuni muzungu chaita second of a chance
Tugumide kundagano
Wazemu kubusumu teristani gwaligenda kudamu kubianza
Tugumide kundagano
Nsonyi wa mungu yekalu zigulwewo Okudamu okusanya ensi tolikigeza
Tugumide kundagane
Somuni Muzungu chaita second of a chance
Tugumide kundagano
Wazemu kubusumu Teristani gwaligenda kudamu kubianza
Tugumide kundagane
Wagamu okukakanya balie guluma Nokugulumiza balie tonda Omukono gw'obusungu gwawanise Omutiba gulese njala n'obwavu Kaukacha kagaza n'enjuzo Nosigala ngoka wadde ne betu Kerezia masigidi ne kanisa Sikiraba nga yamala kiraba Tukiriza twayonona twalya enguzi Tata n'abatayina misango Obwenzi n'obuli azamanyi N'okukugatta k'obwovu katonda tonda Natyo si eno Isaaka enjola n'enaaba Kwazira na kunjimba kade n'abawere Kusosola mbaguda n'abachene Abakiriza n'abakafiru na Nuna abazungu bashabe panka Nabo bakiriza ne basita n'ebigere Abeerangi yaguba n'etukula Tuli kumavivi tata twetonze Nsonyi wa mungu yekalu zigulwewo
Tugumide kundagano
Nsonyi wagamba okudamu okusanya ensi tolikigeza
Tugumide kundagane
Somuni Muzungu chaita second of a chance
Tugumide kundagano
Wazemu kubusumu Teristani gwaligenda kudamu kubianza
Tugumide kundagane
Nsonyi wa mungu yekalu zigulwewo
Tugumide kundagano
Nsonyi wagamba okudamu okusanya ensi tolikigeza
Tugumide kundagane
Somuni Muzungu chaita second of a chance
Tugumide kundagano
Wazemu kubusumu Teristani gwaligenda kudamu kubianza
Remember where you got it first. www.djericom.com